I go be to change your catwalk and change your life, girl. every day not to enjoy. Open and close like a laptop. Valentine, yeah. Can I hit the making with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. Nobody did make me feel it, but now make us feel it. You're my love, one thing, thing. You make a bad man.
Nicola Kissinoff, yourself. Now is a Rudy home any day. Now he passing a matenge. Now when you are out on him, my lele. Jitete, sijali. Kantalala inje leo sijali. Ni lazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali, sijali. Kantalala inje leo sijali. Ni lazima nyongeze makali. Junibasha mtu leo pahali. So sijali.
Power, power, naishi wa power. Benzi la komizani, mizito naishi wa power.
Power, power,
naishiwa power. Penzi lako mizani mizito naishiwa power.
Power.
Max, put it into the max. and then go on at your back. Go on bend your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
She love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, yeah. Your pussy fat in a your shot.
Only dealing with it fast, yeah.
Make your come first, could I never take a last, yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me, fuck it. Girl, you make it khaki brad. Original girl, some of them had in a cave.
And if you hear this, I'm gonna go on the back. Go on the knees, baby, shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max.
Caribbean girl, me know for tick, me know for top, yeah. Man, I watch my body like say them, I watch a match, yeah. Anything him said, them girl, I do it like it's hot. My make my own money like the girls in movie trap. Classic, real bad girl, me get nasty. I do whatever. Bigger TS anyway, yes, in my past.
And if you hear this, I'm then go on at your back. Go on at your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Take it to the max, take it to the max, take it to the max, take it to the
max. Baby, shake your bum bum.
Take it to the max, take it to the max. Bum
bum, bum bum, beat up bum bum. Work your bum bum, move your bum bum, roll your bum bum.
Another
bum bum. Come here, wait till they water you. Dream body make it all come down. I know you seen your dream. I get the money past your papa. Wait till you want where I don't feel too for you. Why you want the boogang one? Share you be kids than any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. If you run, I'm on a low key. Baby, you do know me. They get a sicko move where you no go. Free. Come make a drive your Come make a drive this so jalo. Baby, allow me tip you off with the allow me. See body, oh.
See body, see body,
oh. Egg by me, oh.
Egg by me.
DJ Pussy, my boy, lolo. DJ Pussy, my boy, lolo. Please help me, oh. Me, I don't want jump, jump, jump.
She wants a gangster in a bed tonight. She wants me, me, I know. And man, a full gun, me a day tonight. Calling my phone. Oh, she say when he's so unruly. Tell me the main reason you want to move me. The man with a ED. Curious girl, she got questions for Siri. Nigga, that booty and wife for me. So crazy, you driving me. Girl, you put it on me nicely. She riding it, I'm sliding it. Spread your two legs lightly. Oh, mama, spread them so widely. Caribbean girl, won't die for me. She have to die for me. Bounce your body, oh we bounce you out. Girl, you go down, not to south. Hey, you breathe, I know fish out.
Cheki kam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mguu, piga 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 statu na ku like me kuma kama tatu.
Simama kete, piga waleke, tingiza kichwa ni kazi meshika kweze. Kispa kianguka nayo twende, hapa ni ku dance ku banju kama daily. Sipige makofi utachoka mikono itauma na utamiss nyingi. Nikti, makofi utachoka mikono itauma na utamiss nyingi.
Nikti,
uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando.
Tutashaskia kikingia ni kuplas. Huko anga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao koko single for now. Hey, mdaki mdaki simteja patikani. Adi late night sa sita ndo tani why. Ni kupin location na nkofana na hii. Sukate call ni kochomba ya G. Mina juwa utakuwa iriz or iriz. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini say tunasikiza
Nick T.
Kitu na feel free. Take a video na post pale NGC. Jina ni kan tell ku rap si ni talent G. Anguka na anguka na check it. Anguka na tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka na one leg. Anguka na anguka na anguka na anguka na
anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati ati anguka nayo
ati black chocolate ni fine melanin mana toka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Ni kuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikia katrio sam. Tunakusengenya ni Mr.
Nick.
Kaya manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kona.
Tuko juu ya kana hapa na kuza kudim leta. Leta ufala pota kula maviting. Nezadhani tumebona kumejo ni taxi. Nati upepo runda upepo niya. Hapo nasikia niskele u Stingoni Scooby-Doo. Zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale kamu mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka. Apo nasikia niskele u Stingoni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa juu. Biga biga kale kamu mkuja mkufu. Ati naiku kubamba goza tena toka juu. Apo nasikia niskele u Alote natonesha turushe migu. Vile vile zimeturaru tunasikia tukoma juu. Steam, steam skipata kwa shukisha na mamus. Ipe kaleka so tuko loaded. Kaka mafure naifanya leo siya tungoja kia tishoke na. Naiki kubamba mbia selekta jo agode na. Kaki kubamba tupaluga tupaluga. Sosu lete baza kutim, tim, tim, tim. Washa ki, tempo ni anatepa tempo. Yo bamba sano kiwa jing, 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 jing. Gomba kashata, nata shavam. Daki mbeja pona sikia niskele u Stingoni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa jo. Biga biga kale kamu mkuja mkufu. Ati naiki kubamba goza tena toka. Apo nasikia niskele u Stingoni Scooby-Doo. Zako zikianza kushuka zinapandishwa jo. Biga biga kale kamu mkuja mkufu.
Shani tadia ni kame fall bungulu. Ako mabode mini kwa mabungulu. Asha jileta disha za machubulu. Jitali ni pimaga kafurisha chumulu. Shani tadia ni kame fall bungulu. Ako mabode mini kwa mabungulu. Asha jileta disha za machubulu. Jitali ni pimaga kafurisha chumulu. Tuko riko papa asha lia fantasy shiki. Kiche fanyi wacha malena weka muziki. Sindo wabaya izo zingine waga kiki. Maheta washa geuka mashabiki. Unakuja mbio sana ukirudu takuwa kaguru. Mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu. Nikishika nitazama ndani chubulu. Nanijuona nisikia ama hauna kulu. Tamu kaskari nguru. Mekanika ni ya jiestoria maskuru. Imebamba sana kuzitoke jusa tutaduzi. Tubebe zikishika nguka pungulu. Chuchu. Shani tadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini Asha jileta disha za machugulu. Jukali nipimaga kafundisha chululu. Shani tajani kame fall bungulu. Akoma gude mimi koma bungulu. Asha jileta disha za machugulu. Jukali nipimaga kafundisha chululu.
Get down, bila unawind your waist you get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Hey, get down, hey, get down, hey, get down, hey, and get down. Below the white to waste to get down. Remind me of my phone vibrate to get down. Get down. Get down. Kijana cheza maloko za zamani. Kala mashaka na tumetoka wabi. Give a rap. Mona Lisa.
Kashirini.
Mema Lisa. Noni nitwa kalima zetu kikatika. Kuku dance. Kuku dance. Kuku dance. Everyone kuku dance. Slide. 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 Helicopter. 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 Mosquito. 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 Kadunga. Kadunga. Kadunga, hey, kadunga, hey, ka Chinese, Chinese, want to Chinese, Chinese, kangaroo, kangaroo.
A big shout out to you, Terry, 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 let's go.
Kangaroo, sting, 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 sting.
Here we go.
Get down, still when I want to wait to get down. I'm on the phone, I'm waiting to get down. Get down, get down, get down, get down. Now I don't waste to get down. Remind me of my phone vibrate to get down. Get down.
Abebo wangele rukwaru. Iromo dendo ya wamayu. Iromo pako ya wamayu. Imia vi ongora. Yawani miya la ongora. Tombogi rungu nyocho lusa. Tumano kumarungu nyocho lusa. Umine ukinyo. Watch love uwe masando ya kama. Ukukara chono. Ni watch love ni ya mumu mudo kama. Umina chibela. Watch love.
One time for Terry in the building. Come on.
Okay, ukara chono. Ni watch love ni ayoro mudo.
Nyaduse, nyaduse, bingeni mi amor. Nyaduse, nyaduse, onge
The night. Here we go, say.
Nick Dean.
Sisi ni walevi.